kale ndi kho shuma zwi ḓo tshimbila ndo tsa ndi tshi gonya mani vhone ndi kho shambila u to swika kule nga muzika songo leluwa ndi ḓo lwela na mbisa vendo ri ri to ḓivhiwa ndi khweilwa ndwa ndi khweilwa ndi tshi lwela ba vendo ri ri to ḓivhiwa ndi khweilwa ndwa ndi khweilwa ndi khweilwa ndi khweilwa
ndo ndeiro ri ndi uye ndi du nda mengwa nga vhanei ba vha tshimbengereshu vhango ba kho hira ba kho sha uri ndi ḓo pfho ndi ra ntsumbe dzene ndi kho fhira mako uyu wa ndi gori kha zwiḽa ndi kho yena ba ṱoḓa uri ndi ho ba kho sha uri ti nga ḓelana ba mengero duma vhukoni vha vhu wanana nyambidza malume malagere ndi kho ḓa naho I've been raising the bar like I'm out of space. Niggas setting all the brokers, they can see I'm doing great. Sooner or later, trust me, they will congratulate. But yeah, for now, I will make it anyway.
Kale ndi kho shuma zwi ḓo tshimbila. Ndo tsa ndi tshi gonya mani vhone ndi kho shambila. U to swika kule nga muzika songo leluwa. Ndi ḓo lwela na mbisa vendo ri ri to ḓivhiwa. Ndi khweilwa ndwa. Ndi khweilwa. Ndi tshi lwela ba vendo ri ri to ḓivhiwa. Ndi khweilwa ndwa. Kwailwa ikwailwa ikwailwa
ikwailwa ndwa ikwailwa
ichilwela bavendore ri to ḓivhiwa
ikwailwa ndwa ikwailwa ikwailwa ikwailwa
ndando skima bathu vhono kono ri zwithu zwiteye mara nga nṱha na pchi vha vhangwe ita uri zwithu zwiteye zwino nga nṋe muṋe ri kho teyo ita uri zwithu zwiteye rap ya tshivenḓa iteyo dzhielwa nzhele Afrika Tshipembe ndo gwadama nga magona nda rabela musi zwi tshi kho konḓa ramakole vha ndonda nga zwine nda kho ṱoḓa maswina a tshimbona dzumba makho shona sa Philippi ndo vili ḽi kho ritha uposiwa dzishothomiswa tha yambodhiwa a u kho ṱoḓeya goswi afha ho vhifha vha ḓo to pfha nga mikosi vhone yo shoma kale ndi kho shuma zwi ḓo tshimbila ndo tsa ndi tshi gonya mani vhone ndi kho shambila u to swika kule nga muzika songo leluwa ndi ḓo lwela na mbisa vendo ri ri to ḓivhiwa ndi khweilwa ndwa ndi khweilwa ndi tshi lwela ba vendo ri ri to ḓivhiwa
ndi khweilwa ndwa
ndi khweilwa ndi khweilwa ndi khweilwa
ndi khweilwa ndwa ndi khweilwa
ndi tshi lwela ba vendo ri ri to ḓivhiwa
ndi khweilwa ndwa
Ikwailwa, ikwailwa, ikwailwa.